Ai hoki mai ano, ko Gurley Clark, tēnei kōrero atuna ki a koutou, ake konei taku kai kōrero. Tana iwa ko Ruth Lemon, ka muntu, e hoa mahakarongo mai ki ngā kaupapa, e pā mai ana ki a tātou. Tēnā koe, Ruth.
Tēnā hoki koe whā, Gurley.
Ai, ka muntu, kei te peha koe e tēnei ata i a koe e noho mai ne tāmaki makaura.
Ai, pai ana, ahakoa, ko tēnei te wā o ngā aromatuai, te mahi māka.
Ai, nā kia koutou e whakarongo mai ena, ma Ruth anu e kōrero, i aha pūtāna nei mahi, i aie mahi mai nei, noho mai nei i tāmaki makaura. Kia ora, kei a koe te wā mo te kōrero, i aha pūtāna nei mahi, nei?
Tēnā koe. I te ahua ruatau ki mua, i aue a kwana ki tō ngā ākunga taha auraki, e ki tāna hau i te kā rangirangi haere a rātou whakaro mō ngā hītori o te whakatū, o te whakatūwhiratanga o te kura tuatahi i Aotearoa nei. Nō reira, ko te hihia, kia whai māramatanga rātou, te taha auraki i te tuatahi, te mea ko rātou mā ngā kaiako o a pōpō. He mea matua kia hari rātou i ngā māramatanga kia tātou tamariki mokopuna. Nō reira, i te tuatahi i Hanga Kēmu, ko tōna ingoa, ko Gisa Pākea, ka aro ki ngā kōrero i te kahakina o Tuki, rāua ko Huru, i a raiwe hiika i Matauri Bay, tai atu ki te pekanga atu o te pahi rātou ko Āna Tama ki Poihākina, me ngā pāniki a Ruatara. Nō reira, nō te nōta tēnei paki, ēnei hītori, ko te hiehia kia taka ngā kapa o ngā kaiako o a pōpō. Ehara tērā kura i te kura mihinare, ai, he mihinare ka tai mai. Heoi anō he mahi tō ngai tātou te iwi Māori, he mahi tō te Pākehā kia tū te kura.
Ruth, e kōrero ana koe mō ēnei mahi, tāu nei mahi e whakawhitiwhiti kōrero ki ngā mahi e pāna ki ngā hitori o ngā mua, ne? E ko tērā te... Ko tērā tāu nei kaupapa, e titiro ana koe ki wetahi o ngā kōrero i ngā mua, haka tika ngi ana e koe kia mahingia i aiana i ngā tahi tamariki o tēnei ao, ngari kia marama ki ngā hītori, ne? Ko tērā tāu nei mahi?
Ai.
Kamutu i tēnei wahanga i a koe e noho ana i konei, e tirotiro ana koe. Ki ngā hītori e pā mai ana, ngari ke te mea kia tika te whakatakoto i ngā kōrero me ngā kupu ki ēnei mahi, e mahi ngi ane koe mō ngā hītori. E pērā ana tō titiro?
Ai. Nā, i ahu mai te whakaro i ngā rangahau o ngā kairangi, Alison Jones, rāua ko Kuni Jenkins.
Ai.
Rangahau hoki tēnei me te hīkoi te whenua. Ki te kore hīkoi te whenua, ka hore koe te mōhio. Kātahi te... i te kimi hoa mahi, ko taua tarawhi, tōna ingoa Geta Pākehā, taua tarawhi he mahi o te kotahi, e noho ana I te kōkunga, no reira pakiri ake a tēnei ke mua, Hōhi 1816, mm. e te mea he mahi o te rōpū.
Kamu te Ruth, ia koutou e mahi ana e nei mahi kia tutuki mai a koutou, I tēnei wahanga e maramāna te whakatakoto I ngā kupu nei I a koutou te titiro ki te reo Māori I aiana mō ngā taitamariki?
Ko te hunga whaipānga, no reira, ko ngā kaiwhakamahi tuatahi o te kēmu, ko ngā kaiako o a pōpō, no reira, ka aro, ko te aronga o tēnei kēmu ki ngā pakeke. Kuhu mai a Whai Stephanie Fong ki te whakatikatika I ngā reo Māori I kaha hoki te aro o Whai Alison Jones rāua ko Kuni Jenkins kia tūturu ngā kōrero I āwhina ngā hanga kai ngā kaitā pikitia o Nectarine me ngā kai waihanga kēmu Richard Durham taku hoamahi me Minty I Nectarine kia tika ngā whakahaere o te kēmu ngā āhuatanga I a rātou e tākruana.
Ai.
Ko tahi tauira I te mea he ko te hiehia kia kōrero ngā kaitākaro kia whakapakari I a rātou whakaro I a rātou māramatanga ko te hiehia kia whakatakoto tēnei hei papakēmu anō hoki he papakēmu a co-op game ka mahi tahi hara tēnei I te whakataitai o tētahi kaitākaro ki tētahi atu.
Ka mutu. Ia koutou e mahi ana e nei mahi, Ruth. Te āhua nei, ka nui te hanga pakeke e tahi taima ki te whakatakoto e ngā kupu nei kia kite ake e otiana rāne I ngā taitamariki o tēnei ao ki te mahi. Pe ana tau whakaaro ki ērā. Mahi iaiana.
Aroha mai whā.
Aroha mai. Ai, e mea tūnau e, pēhā te hakaoro o ngā kai ako iaiana ki te mahi ngā kēmu nei mō ngā tamariki iaiana mō tēnei ao. What do they
say? Iaue ako ana.
Ai.
Mei haro rawa ngā kēmu.
Ai.
I te mea he huarahi he huarahi ako kia whakawhānui kia ruku pe te kaupapa. Koia hoki te whakaaro o taku hoamahi Richard Durham he kaiako hoki tērā. I au e I te mea he hawhi taimāhau I te whare wānanga ka puta tonu au ki ngā kura hei kai rīwhi. Ka hari au I te kēmu kia pūrei, kia kōrero. Nā ngā kupu o roto, e harapia tēnei I te kēmu pai mō ngā nohinohi. Heoi I ngā tuakanapia o te kura tuatahi, haere tonu atu au, he pai ana.
Ai, te mea ke e whakarongo atu anau ki a koutou e mahi anei tēnei mai, ka nui te tino pakeke I aiana mō e tahi wa tātou tai tamariki ki te mahi anei mahi. Engari. Pena ko te kōrero koutou I ngā hītori o nā mua mā ngā tai tamariki I tēnei ao e mahi, ngā kēmu nei, pai noe no ngari kia hau ano e kōrero atuna kia koe, kia hanga marama maimi, ngā kupu e whakatakotongi ana, nā te mea e tahi o ngā whānau, e tahi o ngā tangata, ka hore e hopu ana ngā kupu, ne? You know, what I'm saying is, in English, is today that the children that are learning to speak Māori, if, you know, you got to do it quite simple for them because they find it quite difficult to express it and explain it in te reo. And like I see, tēnā pia ki a koutou ngā kupu reo kōrero, that you've got cards that illustrates the sentences, ne? Ngāri, e pakeke anei teitei mamo a tātou tai tamariki ki te hopu. They're finding it hard to pick up some of the syllables to make a story interesting unless they're quite fluent in that te reo, ne? Ko tērā tāku nei titiro. Ngāri, e Ruth, kia mahi kaha koutou i tēnei kaupapa, mōhia tanau kanwi te tino hōhonu, I roto e ngā reo ki te mahi ngā mahi ne, and to act it, to make it interesting, ne? Ko wene ngā kōrero me hopu hopu koutou, ngari kia hanga kakama. You got to be quick at doing these things, kia mahi e, kia mohi e, and the kids to get interested in it. Pērā te takotonga e Ruth?
Ai, well,
e mahi takura koutou kato, e mahi mai nei mahi, e ka mutu. You know, kanira te pakeke kia hoi a whakaaro no koutou ki te mahi ngā mai nei ngari kia tika, ne?
Me matua tika.
Ai. Ka pai e Ruth, ka rongo atu i a koutou e mahi anei tēnei mahi, ngari kei au e titiruatu nei whakaaro mai ana, ka pai. Miharo anau kia koutou kato e mahi mai ana, ngari mohi anau e taimahana e tahi o e ne mahi mo te whātoro atu ki ngā taita mariki.
He rauemi tēnei mō ngā pākeke, inainei. He paki, he taupānga, he app me ki kua Waihanga Tia Mātou ko Kiwa Digital.
Ai.
And ko te paki e aro ana ki a wiriwiri rā ko Kina.
Kina.
Te tokorua.
Ai.
I haere atu rā ua ki te kura tuatahi.
Oh.
No reira, he paki tērā i pēhia tētahi wiki i te kura tuatahi.
Oh, tēnā koutou, me wā koutou nei mahi, e kōrero nei koutou e ngā kēmu katoa kamute e pāmena ki ngā hitori o nā mua a kamute mohi o nau e kei konano ngā hitori ari kia kahuringia mai ki tēnei wāngo o tēnei ao iaiana kanui te tino pakeke mo te mahi ngari kia kaha te mahi wene pina e otiana nano reire Ruth e kōrero ano wāu whakamutu mātāua
hi Ki ahau, he mea matua ki te rangahau i ngā hitori. Hāngai puana ki taua whakatauki,
ai.
Ki mua, ki muri. Ki te kore mōhio a mua, e pēhia te tū kaha i muri nei.
Muri nei. Oh, kia ora ki a koe. Kia ora mō wāu kōrero i a koe. E mahi mai nei tau nei mahi, kamutu ki ngā kai mahi, ko tuhi ngia we nei kōrero, ma ngā tai tamariki o tēnei ao e mahi, mai ngā kēmu, mōhia tonau, a pōpō nei ko ki te tātou, e rereke ke mai ana ta tātou, titiro i tō tātou reo, nā te mea kei runga i te, i ngā pauaka whakāta, ki wena mahi kato e whātorongia maina kia tātou katoa i Aotearoa. Nāno reira, Ruth, kia koe nei, kia ora mai mo tēnei rā.
Kia ora, whai, girlie.
Ai, kia ora.
Ai.
Tēnā no tātou e whakarongo maina ki tēnei o ngā tamahine kōrero ana ki tāna nei mahi. Engari mōhio tuana hau, kei te pakeke ngā ngā mahi nei e taitaima pēnā ki roto i te reo Māori ka mutu e hoa, nā te mea e ka tuitui nge roto i te reo Pākehā, ka hurihuri nge ki roto i te reo Māori ka mutu ka mahi nge koe te mahi nei me ngā hītori, ka mutu ko mahi nge he kēmu. They make it as games. And of course, it's hard. Kanu te pakeke ki tāku titiro, ngari mā rātou nei mahi mai a pōpō nei ko ki te koutou i runga i ngā iwa tātou nei, nei mahi ki runga i te pauka whakāta me we tahi atono ngā mihi ni a pōpō nei rereke te titiro. Nāno reira, tēnā no koutou whakarongo mai ana ki au, me te wahi nene oroko mutu atono ki a Ruth Lemon, ko te ratana ingoa e mahi mai nei Tāmaki Makaura, me ngā, e tahi atu ngā kaimahi kei Wainganui rātou i te wānanga o Tāmaki Makaura e mahi mai na wene mahi.